Babuzi aba boda boda bakazi mu kibuga ekyo muidinda nibusogo okutwaliza alang ni kada matama aneti avideo ya somo za bana Uganda bakaline ndogoze ye kinagaira eyo kusosola bakazi ku milimo yakoba ati ezira mulimo mukazi gwata sobola kokola omusadda aba gukola no mukazi ye na sobola okukola obukalamu kinone kido okubanga kizibukula nabantu amaiso abandi ndi abairenga bakalimo okutetenkereza ati nze bode eyo mukazi tigiti amako
nti abasajja abamu n'abantu abamu like bwoba ogezaako okugamba nti ndina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi oba okedde ku makya ssaawa emu n'oyagala oyongereyo okupaka ssaawa nga nnya ez'ekiro omuntu agamba oyo omukazi alabika mubbi atali mubbi tasobola kuvuga paka ssaawa zino naye nga oba oli kutetenkanya ngeri y'akasente k'onaasobola okusevingako akagenda ku ssomero kagenda mu renti naawe kosobola okukozesaako ewaka nga nkubiriza abakyala omuli eyo mwenna omwagala okujja okwekwata ku boda boda mujje waliwo siteji y'abakyala yabwerere togisasula.
Yasabye bwa government okuyingira mu nsonga ey'okubagemerako babenga bafuna pikipiki ku bbeeyi ensaamusaamu yakoba ati kino kyedda nakubayamba okukendeezaako obutabanguko mu maka abakazi gye bali kutyamanga awo bazira kyakukola oyagaana ali kusalawo bwakutandika bwakufuuka bwa kizibu kuba abasadda boona eningiza teri kweyongerangaku.
Era tusaba gavumenti yaffe ya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ovweyo naffe abakyala b'ebusoga otwatireko naffe tulabikeko ng'abakyala b'ebitundu ebirala kuba abakyala bangi wetuli twagala okuvuga naye tetulina ntandikwa eya pikipiki zi boda bodas tetulina sente ziteekayo deposit okujja kukiza loans so likuba omulanga eri pulezidenti waffe w'eggwanga ovweyo otuteekemu akasente tulabike nga tusobola okuva wetuli ku zero tulabike nga tweyonge ako madala kwa ebiseera wali nga domestic violence ziri nnyo mu maka kulwana kutagana ki naye kati omukyala wabanga avuddeyo ng'alikola ebyokudda mu kulingiriza omusajja mala yasuzeeri mala yakoze biki abatabirina abalina.